families themselves. Last more feel, kwani nini? You better watch out, nigga. Bada baga man. Kwani nini?
Pango mzima. Walesha tupa mbao choka mwaka wao. Hatuna pango nao wasubiri matokeo. Kwani leo, pango mzima.
Leo ni leo.
Pango mzima. Walesha tupa mbao choka mwaka wao. Hatuna pango nao wasubiri matokeo. Kwani leo, pango mzima.
Leo ni leo.
Pango mzima.
Boka sona tari mebiri niseme kweli. Game li washinda hata kazi vili sule. My speechless wanaribu fana wanangeli. Watupe chance kuchane tuteme sababisha kila kona watu feel cause. We are the only niggas everybody wanna see a frog on the floor juu. Tunaweza hata bila kuigiza bro. Oh no my speeches wanobana kidume twakoma now.
Fujo nisha zizoya kwenye game nisha bobea. Kama upepo natokea juu nazidisongea napotea. Mabaki gizani mkiningojea upande wa pili nisha vuka. Viwanja nisha vuruga hip hop ndio nanuka. Vina kichwa nikatembeza mondo niko taito vafundo. Nafunja kama tindo naja kwa vishindo. Natoka kila mpindo wano zibanjia na wafunga vibindo.
Walisha tupo mbao choka mwaka wao. Hatuna pango nao wasubiri matokeo. Kwani leo pango mzima.
Leo ni leo.
Pango mzima. Walisha tupo mbao choka mwaka wao. Hatuna pango nao wasubiri matokeo. Kwani leo pango mzima.
Leo ni leo.
Sego pikisa ntamaliza kakisoni kiteleza. Ni ukifata kiniliza sivyo pumzi utapocheza. Pele minchafika kijenga kucha ntaruka. Ni kazi ya rabuka hamna mambo na vesuka. Vivaka ya za street zao kuchunga gazeti. Mziki staki kiti labda tunipe saluti. Maisha ya nijuma shavu. Telu gali mkavu stora litingise wavu. Msela karamba kibovu. Na hii ndo sababu labu wende upate dhabu. Kusema sio ni tabu ibidi nitunge kitabu. Wanochonga kwepe vipi hapa lazima bongo thera. Yeah. Nuna talani kwa nyorosha hii ni garanti.
Tuko simpu tena bize kama vile B. Atuna mpango nao tuna tia tubidi. Hawafai hata kwa mizani hawakai. Nibora wajifani wauze makarai.
Walisha tupa mbao choka mwaka wao. Atuna mpango nao wasubiri matokeo. Kwani leo mpango mzima.
Leo ni leo.
Pango mzima. Walisha tupa mbao choka mwaka wao. Atuna mpango nao wasubiri matokeo. Yeah. Kwani leo, pango mzima.
Leo ni leo.
Sina cash na cash. Na panda gas kijambazi. Na ishki jesh. Ujanja zaidi ya waweshi. Na pancha na pinch. My head dust. Wale wasenge na wafunga bao kimentali. Yani na itwa nati. Sipendi maskati. Na kata kata zaidi ya umeme. Bata hondo na nyachondo. You know me, come on. You know me.
It's the piece of
Lama style.
It's the piece of moto kali. Kugota ni kachari. Nila zima kikachari. Hip hop kwetu kazi. Olize wa shikari. Wanaotobania watabaki doma wazi. Leo mpango noma. Vipofu wataona. Mashemu wanajuta kwenye kemu wanashuka. Walitona makanjanja. Kumbe madoko chanja. Sasa tunawachanja. Washeshiwa na ujanja. Wanarudi kwa oshamba. Sisi tunatamba.
Walisha tupa mbao choka mwaka wao. Hatuna pango nao wasubiri matokeo. Kwani leo pango mzima.
Leo ni leo.
Pango mzima. Walisha tupa mbao choka mwaka wao. Hatuna pango nao wasubiri matokeo. Kwani leo pango mzima.
Leo ni leo.
Pango mzima. Walisha tupa mbao choka mwaka wao. Hatuna pango nao wasubiri matokeo. Kwani leo pango mzima.
Leo ni leo.
Pango mzima. Walisha tupa mbao choka mwaka wao. Hatuna pango nao wasubiri matokeo. Kwani leo pango mzima.
Leo ni leo.
Pango mzima.
Yeah. Boka J, Dula B, na RDC, Lama Lama style kama kawaida. Vichwa viwili, Mr. Lie, na J Crack, Crack Sound Production, Bonge la Beats.
Pango mzima.